Tuina Forum for Democratic Change o bagala wabiwo kudamu okwetegereza n'okukyusa mu kalenda y'amasomero mu Uganda wakiri omwaka gubeeremu ensoma bbiri zokka mifo gy'essatu kikendeeze ku bunkenke mbayizi n'okwewola ku bazadde akasito aka school fees. Omulanga guno we gujjidde ng'amasomero gaddamu okusoma olusoma olw'okubiri mu butongole wiiki eno. Patrick Oboya Muriat, pulezidenti w'ekibiina ky'FDC, agamba nti enteekateeka eno egenda kusobozesa abaana okumala ebiseera bingi awaka n'abantu baabwe n'okuyiga obukugu mu bulamu obutali butongole nga tewali gye basobola kubujja mu bibiina oba mu masomero gye basomera.